Isomo rya 10. Mwibuka umugore wa Loti. Loti yabanaga na se wa Aburahamu mu gihugu cy'i Kanani. Aburahamu na Loti baje kugira amatungo menshi cyane ku buryo urwuri rw'ababanye ruto. Aburahamu yabwiye Loti ati, ntidushobora gukomeza kubana. None hitamo aho wifuza kujya, nanjye ndajya hasigara. Aburahamu ntiyarangwaga n'ubwikunde rwose. Loti yabonye ahantu heza hafi y'umujyi witwaga Sodomu. Hari amazi menshi n'ubwatsi butoshye. Nuko ahitamo aho hantu, yimukira yewe n'umuryango we. Abantu b'i Sodomu, nawe umujyi wa Gomora wari hafi yaho, bari babi cyane. Bari bakabije kuba babi, ku buryo Yehova arimbuye iyo mijyi. Icyakora Imana yashaka gukiza Loti n'umuryango we. Niyo mpamvu yohereje abamarayika babiri, kugira ngo bagezeho umuburo ugira uti, mugire vuba, musohoke muri uyu mujyi. Yehova agiye kurimbura. Loti ntiyahise awuvamo. Yakomeje kuzarira. Niyo mpamvu abamarayika bamufashe ukuboko, bamusura n'umugore n'abakobwa be babiri, babashyira hanze y'umujyi. Barababwira bati, muhunge, mukize ubugingo bwanyu kandi ntimurebe inyuma. Nimurebe inyuma murapfa. Bageze mu mujyi witwaga Sowari, Yehova yagushije kuri Sodomu na Gomora imvura y'amazuku n'umuriro. Iyo mijyi yombi yararimbutse. Igihe umugore wa Loti yasuzuguraga Yehova agahindukira akareba inyuma, yahindutse inkingi y'umunyu. Ariko Loti n'abakobwa be bararokotse kubera ko bumviye Yehova. Bagomba kuba barabajwe cyane n'uko uwo mugore yasuzuguye Yehova. Icyakora, bashimijwe cyane n'uko bumva ibyo Yehova yabasabye gukora. Muri Luka, igice cya 17, umurongo wa 32 hagira hati, mwibuke umugore wa Loti. Ibibazo. Kuki Yehova arimbuye Sodomu na Gomora? Kuki umugore wa Loti yahindutse inkingi y'umunyu? Intangiriro, igice cya 13, umurongo wa 1 kugeza kwa 13, igice cya 19, umurongo wa 1 kugeza kwa 26.